Zana Fasa.
We don't.
Chant to supplier, a supplier.
Hey yo, in the bamba.
Fatuma meni bere kakariako. Ameni piki shakariako. Fatuma meni bere kakariako shimoni, kariako shimoni, kariako shimoni. One in a many fikis, a caria koshi money, caria koshi money, caria koshi money. Here you have you out, come on, my yuma, so come out, I want Fatuma. We don't make a mission, come on, and bam, my yuma to Kaunana, to Katokosana, Sikwa Kuingia Ghetto, Kiranki, Wakana Bana, Minikaona Salao, Nikomba, and Bafatuma. Tena chapwala kamsakadere kanitumia nikampigia Fatuma sasikia alicho nambia. Oya,
alo,
dada Fatuma habari yako? Kwa jina mimi naitwa Mbwido. Akasema
naeleza shida yako.
Mimi nikaguna sekunde kadhaa nikauchuna, alafu nikamwambia Fatuma tunaweza kuonana. Kajibu ndiyo, ila kasema kambali. Nikitaka kumuona Fatuma ni mtumie nauli. Nikajipinda mwanaume nauli nikatuma. Fatuma kufika ghetto haina mbele. Fatuma menipa nipa nipa ni kidogo dogo amenipa nipa nipa. Fatuma menipeleka Kariako. We amenipikisha Kariako. Fatuma meni pereka Kariako shimoni, Kariako shimoni, Kariako shimoni. Mwone ne meni fikisha Kariako shimoni, Kariako shimoni, Kariako shimoni, Kariako shimoni. We, sigia! Malaya unasima nkuo kwenye show kirele. Nikuulize shoga angu, we malaya msukure. Tulia, goja! Jirani unazima nguo kwenye show kirele. Nikuulize shoga angu, we malaya msukure. Napo katikati kila mtu apagawe, kila mtu achangamke, kila mtu apagawe, kila mtu piga bamba, kila mtu apagawe, kila mtu achangamke, kila mtu apagawe, kila mtu achangamke. Wido we
na supporta nchimbi.
Brother Wally Kensi Mnyama Zungu Taira KB Familia Kimani wa Bongo. We nakuja uko. My brother Shimbabu Pimzadu wa Torino. The Big Boss Taita General Professor Bongo Chitu Mazuna. We wabongo atuna mbambamba. Na ukibisha kamulize dokanda we. Nani bingwa Chihuahua Scotland Babaru.
Chunky supplier, supplier, Chunky supplier.
Kumdindi on the mix.